shani kunyangana Mwala wanga shani onekania Asafari mimi nikisonga Najuwe atani muli kia Ila maisha ni kunyangana Mwala wanga shani onekania Asafari mimi nikisonga Najuwe atani muli kia Madara unilipitia Ila siku kata tamaha Nilijua komba ye mola Asinge weza kuniacha Madara unilipitia Ila siku kata tamaha Nilijua komba ye mola Asinge weza kuniacha I keep knocking door I keep shouting love Najua siku moja nitafika tuto I keep knocking door I keep shouting love Najua siku moja nitafika tuto Shorting love, najua siku moja nitafika to top I keep knocking door, I keep shorting love Najua siku moja nitafika to top
It's been beat plugins.